and the records. Ali Wiki brand new. More fire, more fire. Simalanze gagala,
oliwo.
Bagala boweka,
oliwo.
Deriva yomulala,
oliwo, oliwo, oliwo.
Simalanze gagala,
oliwo.
No ma queen mama,
oliwo.
We love you so,
oliwo, oliwo.
Natambula mawanga teria kwenkana obulungi bwo baby yenza busanira savisa kisamu kwano tompima kubanga wansubiza kufumbira baby omanya basajja bagalanga bayina bye bagala malafu nachayagala batadamu kukwagala ndikwagala lubelera kusubiza siri kulekelera yone byange nkuhere twala pretty girl Mona Lisa gwensinga okukunda simalanze gagala
oliwo
bagala kuweka
oliwo
deriva yomulala
oliwo oliwo oliwo
simalanze gagala
oliwo
no ma queen mama
oliwo
we love you so
oliwo oliwo oliwo
yenze penso yegwe pepa liwiki omwana weka elinya kakuyite ndibasa kwetako ajaba nyumiza zechibuzo yegwe ansa bali bafala tebakubusa ompomero kukira sumbusa my baby mama silichusa kukalwe na kufuna nafuka mukiriza chakala kutukiriza jena subiza silikola charema ne musuza trust me baby love me baby simalanze gagala
oliwo
bagala guweka
oliwo
deliva yomulala
oliwo oliwo oliwo
simalanze gagala
oliwo
my queen mama,
oliwo,
we love you so,
oliwo, oliwo, oliwo.
Oh manga gonja, zabu nefeza, fumbira emere, ondere kumeza, ewo mere fena, enumiro feka, muziki tukube, cheza tucheze, baka kukesa, nefere chencha, wagala weka, baby kwe weka, ulamu bunyume, tunyumiro fena, wagala weka, baby kwe weka. Simalanze gagala,
oliwo,
bagala buweka,
oliwo.
Deriva yomulala,
oliwo, oliwo, oliwo.
Simalanze gagala,
oliwo.
No ma queen mama,
oliwo.
We love you so,
oliwo, oliwo, oliwo.
The only one, ansingira balala. Only one, let me be your man. Anakulwanira entalo, baby girl.